love him and envy him, but they all accept his talents. It's DJ Bunduki. Ghetto Superstars Entertainment.
Kibaridi cha asubuhi, kijua faniso kikali saa tano. Nairobi, 2015. Nikamchagua yeye, katikati ya wenzake watano. Nikamuomba kaniomba namba, moyo ni Mungu nikampa moja. She's my number, number moja. Nikamuomba kaniomba namba, moyo ni Mungu nikampa moja. Now she's my number, number moja. Yani namaanisha kwamba ndo tushawana, tushawana, ndo tushawana, ndo tushawana.
Zangu bichi na lopepo wa bahari, alinipita kama meli, anayumba yumba kidondosa kishenzi. Oh, Mikocheni, kamfuata utadhani zombi. Habari gani bona ukoloni, jina ni gani akasema zari. Nkamwambia aje,
aje,
kamwambia kwangu ni
kwake.
Nimshike wapi ndio
aje,
taka moyo wangu we wake.
Watangoja sana, wakitani ya tutachana. Mina yeye tumesha ifana, na ichapo siku na mchana.
Yani namaanisha kwamba ndio tushawana,
tushawana na yeye. Sami tunaye
tushawana,
tushawana na yeye. Sami tunaye
tushawana,
tushawana, tushawana.
You tushawana are listening to Shiva Mix.
Kutoka
Bunduki.
Kama utani moyoni ameingia na mimi nimeshazama. Tulikutana TikTok ndo mwanzo kufahamiana. Mara ghafla binu, kila kitu tunaendana. Ameninaza kaulimbo, sitaki acha kumtazama we. Penzi mbona limenoga, tamu kuzijata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzijata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Asa nataka wajue unanipenda, niite baby,
baby wangu.
Kwa wasioamini we ni wangu, niite mai,
mai wangu.
Hata ukiniposti caption andika sweetie,
sweetie wangu.
Ukija kukutongoza wambie nina mpenzi,
mpenzi wangu.
Konde boy come number one.
Mwombe Mungu uzima, tatizo la mapenzi kanituma mimi nikupe, nikupe. Iwe mabonde milima, we fly any weather, tubani ndo mimi wa upendo.
Nikupe, nikupe.
Mwoga kuchiti notice, ya uongo ndo kabisa siwezi. Mlikiza moro tambani mwezi, nakuposti wajue sijiwezi. Baby, una penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga,
you are listening to tamu kuzidi hata soda. DJ Bunduki, East Africa's finest.
wewe kama unanipenda niite baby.
Baby
wangu kama ukini bossi Snapchat niite my
It's DJ Bunduki.
When you vivo mukome, tambulia matandu. Solo nala na yeye, namkisema nalichunga. Tampa paka bioti, kama penzi taluma. Basi anajikiri, kwake simezi mezi asuma. Kitu sofi oji, midomo itawanuka kwa kununa. Mgezafuna tabigiji. Yeye ni wangu mimi, mimi ni wake yeye. Wengine sawa nini, staki nichezewe. Yeye ni wangu mimi, mimi ni wake yeye. Wengine sawa nini, staki nichezewe. Mimi kwake zoba,
mimi kwake zoba,
mimi kwake jinga.
Mimi kwake jinga,
mimi kwake zoba,
mimi kwake zoba,
mimi kwake jinga,
mimi kwake jinga.
Ganda kini siri, kani kataza siseme, ila ningewambia. Raha nazo nipa. Kuna kwa alfajiri anapara mamnasi ya ungeme. Huku tunasinzia
baka tunafika.
Alafu chali nikupe siri, ni kwako chali moyo na mwili. Kama megari weno tagiri, sija ukaina mbali. Amina, amina, na iwe kheri amina. Daima, daima, kubishe shera naima.
Amina, amina, na iwe kheri amina. Daima, daima, kubishe shera naima.
Yeye ni wangu mimi, mimi ni wake. Wengine sawa nini, staki nichezewe. Yeye ni wangu mimi, mimi ni wake. Wengine sawa nini,
from the world famous staki nichezewe.
Mimi kwake zoba,
mimi kwake zoba,
mimi kwake jinga.
Mimi kwake jinga.
Anumba ardhi akaumba mbingu, akaumba mbingu, akaumba nafsi, akaumba wivu, akaumba na wote. Nakukwacha sisani, siwezi jaribu. Mana pensi kwa mzani, umenizidi mahpifu. Shika vima usukani, tuende taratibu. Bada ya tuta baby koleza gia. Eni tam tam kama pika, nakuita switi. Arote rote, fundi kwenye kuchi kuchi. Shepo vipi kama lote. Cheni shagiliti, sitaki chiti. Watoke toke, kwenye moyo nimekupa siti. Wendo dereva, so kukwacha o. Hadithi kunja, hadithi njo, utamu koyea. Mwezenu kubali kukwaro, ime ninokea. Visha nshuda kole yo, unalo ambea. Utaja kubwa makwa shako, kwa kutu ungeyea. Tena mikwake nuda kitai, na mpatipa halali. Wanaitaga sukari, alamba ham, na jana li.
hali ya wanadamu. We mtamtam kama pinta na kuta switi arote rote fundi kwenye kwichi kwichi shepu viti kama lote vete cheni shagiliti sitaki chiti watoke toke kwenye moyo nimekupa siti wendo derema soku kwa chavo
kazaje kazaje kazaje
mwiza kuhuru kukwacha siwezi.
You are listening to Street Vibe Mix. World famous DJ, DJ Bunduki. It's DJ Bunduki.
Come on, get your money. Samaki machini. Nami mungu kani papa kuka. Kando yako. Na furaha na mani mapenzi ya dhati na nipasi ya waliona indani juu kifo cha mende chali body to body Monday to Monday indani juu body to body Monday to Monday. Oh baby do me like it's my birthday. I've been around the world, but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world, but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love. Oh, baby.
Vicky Bundy.
Helewa wewe, wewe wangu wa moyoni. Ulivonjaza nipo moni, hakika mwengine sio. Uwe zawadi, uwe watamani. Kanipa maulana, oh maulana. Uwe zawadi, uwe watamani. Kanipa maulana.
Bala mwezi zimulike mchana ili watu one vile tunapendana. Baby ajali ya mapenzi mioyo imegongana na sitaki nipone nifo nizike mama.
Mindege wako nitarejea niruke niende wapi kama kitanda kitalegea. Tushuke kwenye busati.
Nibusu Nami nikubusu Mchuchu Nukumwea halika susu.
Wako nimezama penzi nipatie mazima. Jeuri sina aki nitafia madina. Veku ima iba vino geni.
All right, all right, yeah. Ladies and gentlemen, once again, boys and girls, welcome to the party. This is the Street Vibe, as usual, you know. You're the superstars, entertainment, nice and easy. Come on. You welcome 2025 in style. Welcome to the Street Vibe.
Usingezi ndo kitu nakosa penzi. Na nikikosele kitu no kabisa silali.
Right kwenye mix is DJ Bunduki. Number one DJ since way back. Tell us where you're watching us from.
Kono ya nitosha kuntibu ya.
Come on, we say.
Chali, penzi kalika tanda kisu kikati. Mtoto upepo wa bahari. Hanituliza kana jikuta gambati.
Na ulivyo mtamu kama pipi. siju kufana nishina nani ya kumonya kijiti kwa kuitaja matindo mpani.
Sweet like my heart green tea, mama you look
is talking about TZ right now. It's Bongo Blast,
and you know that
happening right here live. Listen to this one.
Cry baby
kwa kunizama enzi mpati wazima jiuri sina
listening to the Street Vibe Mix. Stubbornness Bun is it's none other than DJ Bunduki, the champion.
DJ Bunduki.
Ataka lishu nyumbani atoka. Katili una nafsi una huruma. Hata kwa ushahidi macho nilifumba. Sikutaka kwa mimi yokupa itaniuma. Kwamba msaliti wewe kwa tamaa za muda mfupi. Zibari umelitosa kawekeza muda mwingi kumbe bure najichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi umebomoa. Zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa.
And this one is made in Mombasa. Otile Brown, Jovial, talking about the sweet vibe. Number one in town. Let's go, come on, we said.
I get off my mind. Wakati mwingine najiuliza au pengine ya mapenzi na wenyewe
sicheze cheze
au pengine mimi ndo sina bahati au pengine tu wangu ndo jazaliwa, maana kila napojitweka imani, kila napoanza safari ya mapenzi, meli inapongwa nanga tu inageuka feri mtongo. Damn. Siamini. After all we've been through, how you sacrifice so much for so little.
Kutamaza mda mfupi zibari umelitosa. Kawekeza mda mngi kumbebure na jichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi umepomoa.
You're listening to the Street Vibe Mix.
Mm-hmm.
Africa's finest.
Sahamu kuwa mwenye kujisi ndororo. Ukiwa karibu na mie najiona bora, lakini ukiwa mbali baby baridi linachoma. Uwepo wako we na mie umetia fora, wendo daktari dali nikitaka kupona. Hey, hey, hey. Unaniweza weza. Mama mina, ya
kucheza kwa kuburusha wimbi, yeah. Mapenzi ulionipa wewe wala imi sikutamani mwingine wewe wakiapo. Mwenzangu umebadilika wewe. Yapo mina kupa kila utakacho. Bora ugaidaka kwenye amani kuliko wari nyama vitani. Mateso
vikiwi from the world famous DJ DJ Bunduki.
Tadau Mayana Tadau Masina Tadau
extra pressure, baby, when you wind and go. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure.
You are listening to Street Vibe Mix.
Extra pressure, baby, when you wind and go.
One more time, come on, we sing, say.
Extra pressure, baby.
Check it out, BN right now. Extra pressure. Once again, ladies and gentlemen, it's happening here, live in direct. It's DJ Bunduki.
I had to put my life on pause and follow you where you're going. And if I make you my business, I suffer no loss.
2025, live.
Don't
come on, we say.
Baby, no love. Keep me away, I take you on tour. Pretty baby, I'll give you something to live for. My girl. Extra pressure, baby, when you wind and fall. You're killing the boy, of course.
Made in Kenya, beautiful, extra pressure. Bien, Ben Soul.
Extra pressure, baby.
2025, still kicking.
You're killing the boy, of course.
Live on the street vibe.
The boy, of course.
Tell us where you're watching us from. Come on, we say.
It's DJ Bunduki.
pressure tu alinidhalilisha alinichadhani ningeaga maisha nilishafikia kikomo ukanikaribisha kabisa ukanitatisha umenipendezisha ukaningarisha wachana na ule mbwa mwanzo alinikondesha usuli jana vishimo nikapoteza mwonekano nikaonekana kakitumbo kumbe aliyoya mwona bado na bado mama tunamumiza roho taratibu mama atajitoro taratibu mama tunamumiza roho taratibu mama atajitoro
Kimara She sound like pa 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 pa. Wananitaka sitaki kuwatajia kwa majina nipe moyo nipe roho niko sajiri Basata ili nikija kutoa nyimbo wasije wakanizima. Kimara tembo ni mbali, ilala na nyumba kali, na moyo wangu najali wana mimi ni kama zali. She sound like
you are listening to Street Vibe Mix.
Nilibisha, nilibisha, mama aliponambia ukipenda jeuri kwisha, leo na ya shuhudia. Haya piti madakika, simu sija mpigia, yani sili kupitisha, sauti nsipo msikia. Kama kupenda, doa gaivi, niweze nuchizi na ugulia. Kama kupenda, doa gaivi, uneniona macho tukitazamana, ubaridi homa, aibu tumezidiana.
Pole niona macho tukitazamana, ubaridi homa, aibu tumezidiana.
Wako kijume fanani, itangazie hadhira, chuma changu kipo ndani na kinusuru madhira.
Nyewa barabarani
waendesha katapila, hii dabi ya watani haina kutoka bila.
Kama kupenda doa gaivi, niweze nuchizi na ugulia. Kama kupenda doa gaivi, niweze nuchizi na ugulia.
Kama kupenda
it's none other than DJ Bunduki, the champion.
DJ Bunduki.
Tulianza zamani, buganya tena tukapendana na yeye. Tulianza zamani, utoto ujana, kugombana kupatana na yeye. Shapoteana sijiwezi mazima mi kwa kenyanga nyanga, nikimona joto majasho kulowana, na data mazima mi mtoto wa mama. Yana noga mapenzi, ni matamu mapenzi, mi moyo wangu ti 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 wali mwangu wa wapendi, washisemaga mengi, eti naweza
naweza kukuchiti.
Kupendea wewe ujisiki hata na maneno yao yasiki au misko sawa maneno yao yapunguzi power watamaliza waganga na manabi hata wako gema dawa wakufiki au misko sawa maneno yao yapunguzi power
narudi na hii tena kichana na wewe mapenzi sirudi tena wengine walitaki mema stories za uongo wa drama na ma cinema. Apendi pesa, apendi show.
Ananipenda tu.
Iwe jumani, iwe jikoni,
ni mahaba fu.
Najisema love you,
me I love you too. Na ando man,
ya nanoga mapenzi. Ni matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti 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 ti
ti ti ti ti. Wali mwengwa wapendi, washa sema agameni. Eti napenda kuichi.
DJ Bunduki, East Africa's finest.
Nikitaka kwenye line bila bila shuaini kwake nimelewa kama wine kila lila yesi simizi na migegedu tunagegeduana nilivyo sina kiss tajiru wa mbegu na mwonga na mwana baba mdenge mama msalamu unolake la kurithi kafunga tenge mwali chakaramu shetani mwana idirisi ipu uchungu mwana nyuma umejaza kishundundu kwenye zipu kuna kirungu usikamate utawaita wazungu babu mkuna nazi achuta makishi nani na msuli wake uko wazi mambo yote hadharani ogogo ogogo
mtoto anadaka ulikipa nonye
wabeja
tena kikata nai
kisa baby aja mbeche saka
koko
una vyo baby yo yo ah 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 yo yo chilu anifikishe kwetu
kwetu
mtamura da kitungua rojo ya embe kibanda
kibanda
odari kunengua miuno ya ushubwada
shubwada
nyuma kalisa sambua kafungasha mitabwada anavyota funamua kakibogoyo dada katoto kama inainika mwana kukapandizi banana na kapeleka kwa mama
mama mama Dangote
kama kuku tokimisana kanaibuka kanazama kamuli kanabalana lana lana lana
kazote
apa
mtoto anadaka ulikipa dunyani
wabasa this is DJ Bunduki
baby acha mche saka love your baby
koko
una yo
koko
eo yes
koko
acha mche saka
koko
una yo baby
koko
una yo
it's DJ Bunduki.
Kutu
kutoka banza.
Introducing Diamond Platinums right now. Come on. Beautiful happening right here live. African beauty. Diamond Platinums in the meantime. Somebody say
African beauty.
Alongside Omarion, beautiful
African beauty.
He still slaps till today. Big tune, Diamond. Talking about this deep vibe. Number one in town. Listen, let's go, say. Ooh. Don't forget to subscribe to this channel. Subscribe. Ate, come on. 2025. Right here. Listen, hey, come on.
African beauty. African beauty. African beauty. And you know I deserve to be the one that takes you high. Don't really chuma nikila kona. Benzi tali papa ngojera. Uba kama tanga sekera. Kwa vino vya paikoko kutoka Manzabe. Picha twazi twanga kisera. Posti insta wanga kwa kera. Bata ya chali kimoko. Cause I just wanna let them know I'm African beauty. Oh, you are my God.
vingi vinasema eti natafutwa, nimepotea, wiki imekata, ndugu wamechachama, wananitafuta, nimepotea, mwezi umekata, kazi nisionekani, yupo wapi huyu, simu nisipatikani, yupo wapi huyu, baba kaniulizia, yupo wapi huyu, mama aishikulia, yupo wapi huyu, mimi nimezama katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi, nimezama katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi.
You are listening to Street Vibe Mix.
Sio ya anditi pule mwana raja kumro mkuta tanga, sijefanywa msukule msipate tabu kumaliza waganga, amenirudisha shule hesabu maumbo kupanga, penzi la wasasa mbule lenye protini vitamini na wanga. Ladha yake si sukari, ni vichenza wana malimao, mechi zake uwa hatari, ni chenga na mabao. Kazi nisionekani, yupo wapi huyu, simu nisipatikani, yupo wapi huyu, baba kaniulizia, yupo wapi huyu, mama aishikulia.
Ghetto Superstars Entertainment.
Nimezama katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi.
Picha bunduki.
Siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitungu. Kila siku kwetu siku kuu, Valentine sio issue kwetu. Si ni siku tu. Najua napenda zawadi majifti. Na ndo maana work hard niko fitsi. Iwe shida ya mavazi, chakula na maradhi, sometimes niko rush niji risky. Nacho fry can't kikosa na nombe kwa Mungu. Wapo walo waini tosa kisa sina fungu. Nakumbuka long time, limekuwa hard time. Kabla udhani toa kwa ukungu. Usha ambiwa maneno shazi. Ushaambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na baduka ni hitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na baduka ni hitaji. Ayili
penzi la ukweli baby ni petu. Na ukini kuta ni melala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukini tia moyo unadunda po, ah unadunda po, 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 oh unadunda po, 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 why unadunda po, 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 ah unadunda po, 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 po.
Cheki ulipopinda ukivaa unapendeza. Timu isha kwa minja guwa na ambo taucheza. Macho kitu kouzi yani kama unakonyeza. Spending money for your love kwa kuna wekeza. Zuzu zuzu usha nizuzua. Chakuvisha vyeo na kuna takai kufua. Na kitu sichojua. Hata wakisema unajiuza. Wambie mindo nae kununua.
Usha ambiwa maneno shazi. Usha ambiwa misina hazi. Uka ambiwa mimi jambazi. Tapelo wa mapenzi na baduka ni hitaji. Usha ambiwa maneno shazi. Ushaambiwa misina hadi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na baduka ni hitaji. Penzi la ukweli baby ni petu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa penzi liko.
Ohora anaseleleka Mabra ya ishi bando Chumba ni heka heka Vita ya unyago na jando
Oh, yeah, ndo amenilemaza kulala kwake kifuani Kutwa kunijazajaza mikajolie sharukani
Alipa mpaka na sasa sebuleni na chumbani Raha zimenipumbaza miehoi tabani
Magharibi natafuta sababu Bibi natafuta babu Nita ya korubi majina ya kiarabu Fosho mama hasili kwa vijimbo vya tarabu Nita dungu nae kumbuku za manani Jaribu ni badai kwa sasa patikani Nita dungu nae kumbuku za manani Jaribu ni badai kwa sasa patikani Ya Kongo
Ya Kongo
Nampa mchai chai na supu ya kamongo
Ya Kongo
oh,
Full of stamina anibeba kwa mugongo Mugongo Mamo ya kwenye mti maso kupenda na kwa hongo Kwa hongo
oh, Ye ndo amenilemaza kulala kwa kikifuani Kutwa kunijaza jaza mikajolie sharukani
Anipa mpaka na sasa Sebuleni na chumbani Raha zimenipumbaza miehoi Tabagi Magharibi natafuta sababu
Bibi namtafuta babu
Anita ya karubi majina ya kiarabu Kosho mama hasidi kwa kishimbo vya tarabu
Me. For your love, I will do anything. Sweet, sweet, sweet lariki. For your love, I will do anything. Such kind of love. Mina pata kwako tu. I'm drunk in love. Moyo wangu na feel. Kwamba ni wewe tu. For your love, I will do anything.
My fantasy. Nime falling deep. You hide me like ecstasy. Let me love you properly, girl. You are my fantasy. Nime falling deep. You hide me like ecstasy Girl, I wanna love you properly
You too hot to handle, but I can handle you Cause you make bad man feel special Na upendo, nitakupa kwa wingi to You make bad man feel special
Namaste, be my lariki Be my lariki Namaste, be my lariki Lariki Namaste, be my lariki Be my lariki Namaste, be my lariki, lariki, oh lariki. Lariki, oh lariki.
And the way you belly dance, baby girl, don't mean napenda. Kitovu cha kuzama hapo ndo napenda. Cause you call me down.
You are listening to guy. Street Vibe Mix.
Issue that I'm thinking, I'm obsessed with your love. Gumushola ni kamalai. Lifichiki maneno ya nibubujika Inasema na kupenda walai My fantasy Nime falling deep You hide me like ecstasy Let me love you properly girl You are my fantasy Nime falling deep You hide me like ecstasy Girl I wanna love you properly
You too hot to handle But I can handle you Bad man feel special Ma upendo nitakupa kwa wingi to You make bad man feel special
Namaste, be my lariki Be my lariki Namaste, be my lariki
Mr. L.A.
Nilipanga nitapenda nikifika miaka 20. Hivi sasa 18, sijui nimepatwa nini. Kuna mtu nampenda lakini sijiamini. Sio kama najua sana kwamba mapenzi ni nini. Ananitoa kwenye malengo, sikupanga kuingia kwenye mapendo. Ananitoa kwenye malengo, vitu vyake navutiwa kila engo. Mimi afadhali moyo wangu haya mapenzi yako. Afadhali kweli moyo wangu haya mapenzi yako. Ila najua kuwa hivyo so rahisi. Na mimkini wa mapenzi sije nikaiti wa polisi. Nikaumbuka, nikachukia mapenzi. Penzio, penzio, usini umbuwa mwenzio. Nikaza na kilio, eti ndo kiingilio. Ananitoa kwenye malengo, sikupanga kuingia kwenye mapendo. Ananitoa kwenye malengo, vitu vyake navutiwa kila engo.
Lazimisha, unaweza kuingia mlangoni ukatokea kwenye dirisha. Nikisema na kupenda na maanisha, mapenzi si nguo bidhaa ya kujaribisha. Love ni acid, love si market. Love ni private, love si cozy. Love ni magnet, kukonekti, kufanya updating na new setting.
Romeo, please make me your Juliet. Tufanye iwe easy, tusi complicate. Oh my baby, sweetie chocolate. Romeo, please make me your Juliet. Romeo, fix me, cause I'm broken mwenzako. Romeo, teach me, niwe mwanafunzi wako. Stay with me, nisha kupenda mwenzako. Uwe wangu mi, milele niwe wako.
Wicked Sons right now, come on. Talking about TZ right here, live. Let's get the superstars and the teammates. Nice and easy, nice and slow. Come on, hey. Tell us where you're watching us from. That's it.
From my heart, my soul, my body.
Don't forget to subscribe. Come on, say. Let's go, come on, say what? Happening right here, 2025, the Suit Vibe.
In a way, we do not connection.
Come on.
Jumping the ocean, no second option. Kwako mama, no second option.
Funga njia, pezi langu mbawa litapa. Simata, pezi langu nyota litanga. Lewis kufuba, kuchaka, kusinya, pezi langarisha. Takabona pigwa jolada. Team sio team bila kocha. Na hata sim sio sim bila vocha. Udadade, udadade, keng keng. Mahaba ni uwe, nishuti gani beng beng.
Yaga, don't be selfish baby.
It's DJ Banduki.
Totoro, bila ya godoro, penzi kiberiti, siwezi kusaliti, yesabu ni mie chiki, mie chiki, mie chiki, maji mweza keko, oh, tucheze kidalipo, oh, uko ulipo, oh, salamu sikufikie, ya meandikwa mandiko, kisibambodo silambe mwiko, oh, kurude kwa koni ndoto, na kusitakia jiru. Sabuni mie chiki, mie chiki, mie chiki. Pensi kiberiti, siwezi kusaliti. Yes, sabuni mie chiki, mie chiki, mie chiki.
Yeah.
konoko penzi ina meta 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 mwalifundisi kitoto kama kasomea veta veta mwiteni na kiroboto uje na matarumeta meta sisi twachoche ya moto roho kwa kereketa penzi ina nala nari nari taliona hivi hivi nari nari kwa mbali lina pepea.
Sina shaka hofu kwa razangu hata mkini chamba. Mwenye rosa kwa nini tajijua zangu niko nae sambamba. Minapenda yake, anapenda yangu kuilamba lamba. Sifikishe ni salamu kwa yule kidudu mtu. Mwambie kutesa kwa zamu asipike marufuku. Yani ni mashamu shamu leo mambo iko huku. Nimepata beka mfundi si butu butu oh. Wale ni wanoko noko penzi ina meta 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 mwali fundi si kitoto kama kasomea veta veta mwiteni na kiroboto uje na mataru meta meta sisi twachoche ya moto roho kwa kereketa penzi ina nari nari taliona hivi hivi nari nari kwa mbali lina pepea nari nari taliona hivi hivi wae nari wenyewe twajifaini
you are listening to Street Vibe Mix. Ladies love him, men envy him, but they all accept his talents. It's DJ Bunduki.
You sweet like a pipi, mama. I can fight, I can kill someone for you. Because I'm in the danger zone. Oh no, this feeling, feeling that I'm feeling. It's too much. I see future. Life with you is so brighter. Nakupenda sana, you know that. I'll die for you. Oh, sweetheart. Life with you is so sweeter. Nakupenda sana, you know that. Nakupenda sana, you know that. Yeah. Now, how can I keep you when you do me? Oh, my love. Random man, natamana zizu. Oh, my love. Natupa mahel. Mamia in this world ile wepe keli wekuchakunya asere go na umebarikiwa mtu na utulivu umebarikiwa mtu na utulivu picha yokule na uzuri na mtu na utulivu umebarikiwa mtu. Tukipata furaha, jinsi gani ya kuitunza. Huko nyuma hukumu, hukumu, zilisha nikumba. Kama tuso kungangania, pendo sipopendo. Nilifosi kujificha kule kumbacha kalamu ni hapa. Sasa napewa amani, mapenzi yasio na mipaka. Ananikanda huko mabegani, ananishika na hapa. Masaji mgongoni yananilevya makopa. Na hakuna kipya kwenye dunia.
Mbara le ushindi mkubwa furaha na amani. Pendwa ni kwa neema, kuna walojaliwa mali, ila ndo sasa wamepungukiwa mapenzi. Niamini baby, mimi ni wako, kwako nashikamana hivyo. Niamini baby, mimi ni wako, kwako nashikamana hivyo. Asante, asante kwa kunipenda, kwa kunipenda. Asante, asante kwa kunipenda, kwa kunipenda.
Chaleo mumuon, baby wangu know you, know you, know you, know you. Inaweka ni mapicha, mitandaoni mumuon, baby wangu know you, know you, know you, know you.
Nimeona wengi, si wataki baby na kutaka wewe. Kupenda wewe, oh,
hey. Hai, urimboko, hai. Ukiongeza makeup, uta multiply. Why, my, mwanza kona die. Ulivo mzuri na kuwa walai, I don't lie.
Niamini baby, mimi ni wako, wako na shika mana yo. Niamini baby, siachependa hivyo.
Asante, asante kwa kunipenda, kwa kunipenda. Asante, asante kwa kunipenda.
It's DJ Banduki.
Fazendo uma pensa da ti
alia kona ielewa wala usija nimekubalilivyo wako nimeloa idhani nitele nikajisamia.
Sometimes
kupenda tena Sasa nimeshatekwa Mi nimetekwa Utekwa tena Yani kama njiwa Tunapepea wawili Mina yeye Hatuna kitenda wili Na nene pa jamani Sikuwa penzi hili Sipo mona Nina vuru kwa akili
Nina waza kinya chana
Saja kwa je Saja kwa je Saja kwa je
Nina waza kinya chana
Saja kwa je Saja kwa je Saja kwa je
Right here, live, indirect. At it. 2025. Let's go. Made in TZ right now. It's Bongo Blast for you. Yay. 2025. Ladies and gentlemen, boys and girls, tell us where you're watching us from. Come on, eh?
Oh, man, I could be sure. I could be a backup. I could be a real baby. I could be a dad. Now, when you miss me, baby, call me. Anything you
want. Right, when you mix this DJ Bunduki.
I promise you.
The number one DJ.
So let me make you queen of my life. I will never leave alone. Cause many, many things know about me. Dookie, you're not Nina Bimba. Nia Kaka.
Ati, twende wote se. Ukiona sionekani,
nimefichwa na kaka mtu. Akajengea sanamu, mkaone, mkaone, mkaone. Akachora na tatu, mkaone, mkaone, mkaone. Kata tocha wa tunakajisha uri
hapa kuna teni limezagazaga. Kana raba jua kwake. Wewe hapa kuna teni limezagazaga. Umbo lake pale yanga anavara ucho. Kifua ni kila sana tembea na masa. Moyoni mwangu huyu mama nimempa diara.
Namba moja.
Kiukweli nimempenda ila ndo sijui nifanyeje. Kwenye masafu yake anatushimo huku na huku. Kajaliwa sura, kajaliwa shepu mashallah. Huku na huku. Nimechoka kumuota usiku na wewe seka. Somebody mwambie mimi zake nampenda wala hii. Nampenda sana jinsi alivyo. Nampenda sana jinsi alivyo simple. Nampenda sana jinsi alivyo. Nitafanyaje? Nampenda sana jinsi alivyo. Nampenda sana jinsi alivyo simple. Nampenda sana jinsi alivyo. Nitafanyaje? Nitafanyaje? Mimi nitafanyaje? Oh, nitafanyaje?
Anavyotaba samdo wanaponipa ham. Sura na umbo la kibasi la nipa wazim. Nataka kumfuata. Naogopa kini mwaga. Umbo la kipali yanga anavaa aucho. Kifuwa ni kila sana tembea na masa. Moyo ni mwangu uyu mama nimempa diara. Nimempenda ile ndo sijui nifanyeje. Anaisumbua akili yangu. Anaiumiza moyo wangu. Najua fam, najua fam. Moyo nimete kufa na mawazo.
From the world famous DJ Lakini EJ Bunduki.
Ndo siwezi mi.
Nampenda sana jisalivyo. Nampenda sana jisalivyo.
Nampenda sana jisalivyo.
DJ Bunduki. I didn't want no no. When you touch my body, you make me lose my mind. You give me something, poco loco. Come, baby, spend my money. I feel I'm deep in love because I got you, my love. If I offend you, it's in my vibe. And we come back, apologize. Baby, girl, you say the honey. Poco angu wa uhakika. Uni utamu gani. Weza kumengi shika. Baby, can you see the honey? Wakwangu wa uhakika. Huni utamu gani. Muda wote furumai.
Baby, let's go far away.
Far away.
Baby, far away.
Far
away. Oh, far away.
Far
away. Baby, far away. Baby, let's go far away.
Far away.
Baby, far away.
Far
away. Oh, far away.
Far away.
Baby, far away.
I like it.
Ugly to maza.
I like it.
Ugly pa mm-mm.
I like it.
Petty ugly no papa.
I like it so my love.
Let me call you sweetie honey. Wakwangu wa uhakika. Uni utamu gani. Mwazako umenishika. Let me call you sweetie honey. Wakwangu wa uhakika. Utamu baka ndani. Muda wote vurumai.
Baby, let's go far away, far
yeah.
Baby, far away, far away. Oh, far away,
joy.
Far away. Baby, far away. Baby, let's go far away, far away. Baby, far away, far away. Oh, far away, far away.
It's your Bunduki.
Nagasifi ya kuwacheka. Aliwacha wate ya kuwenda wakifo. Mikono ya keso ya kupika. Nikunishika shika, nikunihesabia doo. Kukutetea ametulia. Show show time kuna navyo panda.
Check out brand new tune right now. Rayvanny Alikiba. Brand new 2025.
Una bala baby una bala. Una mara baby una mara. Una bala baby una bala. Hata ukikata baby nikifa.
utamu nipunguze ama niongeze baby.
Ongeza
mahaba nikupe yote ama yanatosha baby.
Baby ongeza
utamu nipunguze niongeze baby.
Ongeza
dizi na nini muogo baby.
Baby ongeza
All right, come on. Check out brand new tune, Rayvanny Ali Kiba, 2025 right here. Come on, Wize. Blake is live on the street vibe, number one in town. Ending the show for today. Ladies and gentlemen, this is last track for today. Thank you for tuning in. Let's get a superstars. Till next week, same time, same place. Don't forget to subscribe. Subscribe. Once again, thank you. Thank you.
Listening to the Street Vibe Mix.